Sukchanda wanjani Iwe na ingalazu tando Wawami izokchanda wanjani Iwe na ingalazu tando Mundo wami izokchanda wanjani Iwe na ingalazu tando Umama wangshia, angsenane Ubaba wangshia, angsenane Umama wangshia, angsenane Ubaba wangshia, angsenane Umama wangshia, angsenane Ubaba wangshiya angsenane Ngithi mama ngizokuthanda kanjani Ngibe nami ingalazu uthando Ngithi mama ngizokuthanda kanjani Ngibe nami ingalazu uthando Umama wangshiya angsenane Ubaba wangshiya angsenane Umama wangshiya angsenane Ubaba wangshiya angsenane Umama wangshiya angsenane Ubaba wangshiya angsenane
Oh yeah yeah Ngizothanda kanjani Ngoba nami angilazi uthando Thandwa sami Ngizothanda kanjani Ngoba nami angilazi uthando Tando, God drinking you give me Breaking your heart like you're in close oh. Tando, selling it Askies in my love Oh yeah, askies Delo Tando, I'm lazy I want to askies in my love Skisi, weta luthando angilazi Umama wangishiya ngisasemncane Umbona njengokhuliswa kwentandane Angilazi, angilazi uthando Umama wangishiya ngisasemncane Umbona njengokhuliswa kwentandane Angilazi, angilazi uthando
Ngithi mama ngizokuthanda kanjani Ngibe nami ingalazu uthando Umama wangshiya angsenane Ubaba wangshiya angsenane Umama wangshiya angsenane Ubaba wangshiya angsenane Umama wangshiya angsenane Ubaba wangshiya angsenane